Icyo twamagana nuko leta y'u Rwanda imukoresha iterabwoba abaturage abanyarwanda bafite abantu bari hanze bakeka ko bashobora kuba batavuga rumwe na leta tugasanga atari ibintu atari byo kubera ko umuntu uri mu Rwanda ntabazi umuntu we icyo akora hanze kandi ubwo banabizi yuko bavuga bitandukanye n'ibya leta ntagomba kubizizwa ariko tuzi neza kuyiramo twanditse umuntu wo mu Rwanda muri iki gihe ko tuzi politiki yaho bimukura umutima akagira ubwoba hari na bamwe bashobora gutinyuka ko bagira icyo bavuga bitagendanye neza mu Rwanda kuko bazi ko umuryango wabo wamererwa nabi twamagana rero iterabwoba.
Izo mpapuro mushyira mu majwi nanjye nazibonye ariko nashatse aho nabona imangu ndavuga kashe ya leta y'u Rwanda sinayibona. Ni iki kibabwira ko ziriya mpapuro koko ari za leta y'u Rwanda?
Nuko dufite abantu tuzi neza ko badashobora kutubeshya batubwiye ko ari zo natwabanje kuzibona ariko mbere yuko dufata umwanzuro kugira ngo tubyamagane nubwo twamenye neza yuko ko izo mpapuro arizo kuko ku ishyaka ryacu ukinzwa cyitwa isura ryacu tuyikomeyeho cyane ntabwo twahubukira ngo dukore ibintu tutazi ko ari byo.
None se hari umurwanashyaka wanyu cyangwa se inshuti yanyu iri mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu yaba yarababwiye koko yagezweho n'abantu baje kumubarura bamubaza bene wabo baba hanze?
Ibyo ngibyo byarabaye koko kandi sinzi niba somye article yasohotse uyu munsi mu kinyamateka cyo muri Australia. Umuntu atakambaga avuga ko afite abavandimwe be baburi birengero mbere yuko bavuze koko akora ibintu bidahuje n'abatwara y'ibyo leta y'u Rwanda ishaka. Ikindi kandi ni uko ntakubwira abantu abari bo kuko uzi ko mu Rwanda abantu babimenye nanone bari mu kutwumva bari ko bagwaho ariko rero icyo tuzi nakwemeza ni uko twabanje gusuzuma turabaza tumenye neza ko ari ahantu byabaye nubwo bitaragera mu gihugu cyose nuko twabyumvise. Ikindi navuga ni uko tuzi neza ko mu Rwanda kugira ngo hatazajya numva aho avuga ko ari irya leta yabikoze ko adashobora kudashyiraho amakashe kugira ngo aremutse binabaye bazabona uko babyitarura. Byizera ko na leta yuko ko yari ikwiye kubireka kuko ntabwo biyifasha ahubwo bitera ikibazo n'ipfunwe mu Banyarwanda bwa bidafasha leta rero mujyubwa ko ishaka kugira ngo izane umutekano n'amahirwe ku Banyarwanda bose.
Juste Bahunga, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika.
Benise Nshimiyimana, ndagushimiye cyane kugira ngo uru rubuga rwo kugira ngo nshobore kuba natabariza Abanyarwanda bashobora kuba bagira ibibazo bitewe n'iryo barura rituma abantu babaza ko abantu bafite ibibazo babo hanze.